Omuntu omukikakasiddwa nti yafiiridde omulaga mu dduka abaddewo wakati wa poliisi n'abawagizi b'ekibiina kye NUP mu disitulikiti y'eiganga akwatidde ekibiina ekyo bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde anoonya akalulu ak'obwa pulezidenti akawungeezi ka leero. Poliisi etegeezezza nti afudde ye Okello Misaaki nga kigambibwa nti afiiridde mu dduka abaddewo nga poliisi ekuba omukka ogubalagala mu bantu abawagizi b'ekibiina kye NUP. Mu mbeera eno poliisi erumiriza nti abawagizi b'ekibiina kye NUP be basoose okugisosonkereza era n'ebategeeza nti banaakikomya nayo tejja kuddamu kutaataaganya nkungaana zaabwe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma agambye nti motoka za poliisi n'ebintu byabwe bingi nnyo byonooneddwa mu kavuvungana ako era ng'alumiriza nti abawagizi be NUP be bagikasuukiridde amayinja nayo kwe kubaanukula. Lusoke Kituuma asabye omukulembeze w'ekibiina kye NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be nti batambulire ku mateeka agabaweebwa poliisi n'agaateekebwawo akakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa ku by'okulonda okwewala okusika omuguwana ab'ebyokwerinda. Kitegeerekese nti mu mbeera eno poliisi erina abawagizi b'ekibiina kye NUP beekutte abawerako era omuwendo gwabwe gujja kufulumizibwa kyebujja mu maaso ng'emaze okubasunsulamu abasaana okuvunaanibwa n'abatalina musango.
Mu bigambo ebimu byabadde asiga mu bantu mwe muvudde ne abantu abaatakinze poliisi ne kuba abasirikale baffe bangi abadde abafunye ebisago n'emmotoka zaffe nyingi ze bayasizza abeekalakaasa abo mwe muvuddemu n'omu atalutonze mu basivilians era omulambo gwe bagututte mu ggwanika. Nga Uganda Police Force twagala okulabula gino emize egy'okusonsokereza abasirikale abamu nga bakutte n'emmundu kintu kya bulabe nnyo.
We tujjidde ku mpewo ng'abakulu mu kibiina kye NUP kaweefube wafuba okubatuukako okutangaaza ku mbeera eno akyagudde butaka.